ngixelele mtshana sikhule isibhido utsotsi abalali izinto ezihamba ngesifingo akho TV mtshana apha kukhali radio umntu omntu uyathathwa zagodola njengoringo uzenza utsotsi kasikhali imboko entloko ufuna ubalekisa unikwa impokompoko ezamhleli nje siphethe amavolovolo my friend uyalala okanye uncama istock uzenza utsotsi kasikhali imboko entloko ufuna ubalekisa unikwa impokompoko ezamhleli nje siphethe amavolovolo my friend uyalala okanye uncama istock xa uhambe gasi uba wazi uthathwa phantsi sukubaleka mtshana mvele uhlale phantsi kukuyindoda mkhulu ukhale somfazi ubaleka udini uphele soncathwa ngibhali sakubamba judum phantsi mpama mpama xempi xa ujonga hluthi zonke izitsotsi azilithi usizi sikubamba ngoswani zikunyusa ube nenxelekithi unqwene olungele lityeni uzenza icikilishi xa usiye evenkileni abuye nayo itshange xa uhamba esitalatweni umeshu nayo ipace usisi ngoxa behamba bafihle ipesi imandixelele egaza kukho safe imandixelele mtshana sikhule isibhido utsotsi abalali izinto ezihamba ngesifingo akho TV mtshana apha kukhali radio umntu omntu uyathathwa zagodola njengoringo uzenza utsotsi kasikhali imboko entloko ufuna ubalekisa unikwa impokompoko ezamhleli nje siphethe amavolovolo my friend uyalala okanye uncama istock